Evido TV singeli mabegani.
If you namjua Vido Boy wewe. Baba JJ.
Anaitwa MC Zomo Fan Big Win. Kwenye stage semi hapa ndo anakuja kufanya mambo yake. Get ready. Pita pale. Wee, pisha tupite. Robi ya wiki. Sama mango sato toke eti o sude. Wando kondo kome ti koto ne.
If you namjua vino mwe wewe. Baba JJ.
What if you want to run a jungle cocaine? What's that don't go get it close today? What don't go don't go get it close today? Tapu wa menja ampa pa tomo te. What if you run a bot and don't go cocaine? Kini tabi uli anja! Nabi ya wizi! Mama niume anasema mama niume mie watu mmoja apena kumbuka mama nisipie inago apeni tini tini pani mama nie uweni pendeze ni mbae apeni tiko pesi mama nasipure watu nani wanunga mji. Mama na kumbuka ni jambo. Mama na kumbuka ni jambo. Mama na kumbuka ni. Mama na kumbuka ni jambo. Sio mambo kwa nyumba ni bamba.
Evido TV singeli mabegani mabegani.
Wanti ya juwa ni ziki mafuku. Ya bada haba kwa jau ya zeki mafuku. Ufoki wa kongo za tamani ya juwe. Ufoki wa kubwa. Mama na kumbukaji, yapo. Mama na kumbukaji. When imetoka mita ya kimani, visa wishi. When imetoka mita ya kimani. Asalu kati nobani ya wabizwa mingu. Loma na kumbuko ni kwandati. Nasema mimjumwa, inajituma. Mimjumwa. Nasema mimjumwa.
If you namjua Vido Boy wewe, Baba JJ.
Kama na kitu kada nyongo, kika mauna nina zana leongo. Ima sumuko, wawuturika. Wee. Inacheza alo achika. Mimi nasema na mwenda dama sumuka. Anasema mwondu ni gani unigeongo. We. Inacheza alo achika. Imwenda mwondi na sida mwenda kumumba. Imajana sina sida kufonzi mesiwa. Sina sida mwenda kutuka. Webiki sina sida kufonzi. Manita kita kikwani mapensi. Anarinka na rinka na uzuni gyan watu. Iya ni dati dati kwa nima. Iya na bimba na bimba na uzuni gyan waku viva. Ima sumuka. Koko uzi. Itwaka. Ina cheka alo achika. Mina sema pa sumuka. Mina sema uzuni gani uri gyoko. Itwaka uka. Ina cheka alo achika. Hato simponi ono soni kwanza. We bongo nana. Utani otano soni tu. We ugi. Usha kwa kideke joni yani. Yee. Uwe vitu kama. Hata kati vile uchu kama. Choka uko. Ina cheka alo achika.
If you namjua Vido Boy wewe, Baba JJ.
Vido TV Singeli Mabegani Mabegani.
After my big number one, here is it. Tina Semane, Mani Lolo, who is in your city? Who am I to see what he? How was in your city? How am I to see what he?
If you namjua Vido Boy wewe, Baba JJ.
Mama, ina si kwanesi, ana. Mama, wadini ye. I'm not the one to kill. If I'm a good kid, with my mother,
Sina cha kuwaza imidunjo kipigwa inyekine kibaki mfukoni kwaza nyumbani ba inasifanye si mwanangu bigi bigi
Video TV Singeli Mabegani.
Download show live mpya kupitia videoboy.com.